DM Records.
Yeah. Ranking. My baby side. Pole pole and a topical ride. My baby side. Kunguza mwende wewe ni rapu ride. Zungusha kama koki. Ulowe. Utepete. Ulowe. Kisha tupate toti. Tulewe. Jumbani barangati. Mayowe. Unagata ukitana muzamba. Nikapari utasema kasamba. Nana bigia ruti utasema kwa amba. Oh 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 najilamba.
Ayashika kukota shuka chene. Babu juma akupe pene. Washa kamera tuwanze sene sene.
1, 2, 1 Unofeni, unogibiti unogibiriti. Unogirotetu na funja kinyiti. Funja uno like chaka. Ongeza maka chirisaka. Nikao kama unataga. Marastafara raga raga. Inari pesa. Uge kata mina mwaga pesa kama ndesa. Kata mama ni konge ferosa. Nibe bolingo charanga na kwaza kwaza.
Nibe alele mama ni meja.
Unakata ukitana musamba. Nikapari utasema kasamba. Nana bigia ruti utasema kwa amba. Oh 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 najilamba.
Ayashika ukota shuka chene. Babu juma akupe pene. Washa kamera tuwanze sene sene.
1, 2, 1
Ranking
in a pieza. Conde gang.